sur le zito là.
West Side Music
Aïsso ni bli Elike Chaki Tou Diezine US Quick
Side Trick on the track.
Ya mbondi kwe na mwini fama ya Kari ware yu mfati niwe big baya Wambo kutushika niwe dani kaya Uye kuwa mkongore yu waziraya Ida te ushiku ware shete chiwaya Epo wa ishi wati nsarani mwilo fire Deriva mkimu na chinja na gear
blog.net.